badada. Yeah, Bilze. Danko na kuona mzee.
Hatuna time. Hatuna time.
Papa Fololo. Dr. Heady, watch a track.
Nime chill, nime wacha nyuma sita zibubia. Wala sita chiki nyuma, nina cheki huko mbele. Mikuwa aliye nituma, mwite baba, mwite Yesu, mimi na mwita mumba. Hali niuma kama nyumba, wima sita yumba yumba. Wala sita chiki nyuma, yani huko nyuma nyuma. Nitafuata mimi maagizo alizo nituma. Nitabuma, nitasuma neno lagi, nitasuma. Kani kuma, nitafloka, nikugo, nitago. Everywhere, anywhere, me, nitago. From the east to the west, from the north to the south. Everywhere that he runs, mimi ngash, nitago.
Songa kabisa.
Atinini.
Kabisa.
Atisa.
Na mimi nina waza, na shindwa na mimi nina wanda, na shindwa wewe.
Mambo bana.
Uko wapi sasa?
Wapi mzee?
Wapi wewe?
Uko wapi?